bismillah ñew ci jangalem serigne touba ku ñuy wax ibra fatik guray radiyallahu ta'ala anu masna ñew fi serigne touba khadalahu lahu makhtalahu fekk fa kenn ci magni mu jox ko hadiyam niko joxel ma li domi ablaye ndjay radiyallahu ta'ala anu serigne touba khadalahu lahu makhtalahu niko mom la don doye mahit dadi yotu baramu mahit ak baramam teeni ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa ngien and tay dimbulent